tuzabasha kwitengerwamo cyane akamaro kayo.
Ariko batangije gahunda yuko mwajya munaganira ko iyi gahunda mu midugudu aho mutuye mu turere dutandukanye aho Nyagatare mwaratangiye.
Eh, twaratangiye ariko mu midugudu washa ntabwo byari byageramo.
Ntabwo.
Abaturage abantu bakaba batekereza ibintu bakabishyira mu bikorwa. Nimba nka bicago atarasaba imbabazi ariwe watangije ikibazo cyane umunyarwanda ubona kifite abanyarwanda akamaro, ubwo we nimba atarasaba imbabazi ngo atangire atange urugero rugaragara runafatika uko bimeze bite?
Avuga ko impamvu ari uko nyine minisiteri akoreramo itarazisaba.
Ntabwo minisiteri akorera irasaba imbabazi,
ariko bakaba bafite gahunda yo kuzayisaba ku giti cye atari bya bindi abantu bavugaga ngo yazisabye mu izina ry'abahutu bose. Allo, Radio Flash? Allo?
Allo?
Oui, mwaramutse.
Mwaramutse.
Yego. Wakongerejwe?
Ni Bebe.
Matimba
mu karere ka Nyagatare.
Sasa lo.
Mwaramutse.
Ikintu
nibaza ni kimwe, ni gute umuntu ajya gusabira n'imbabazi kandi nawe ubugahibereye ahari?
Wewe umva byagenda gute?
Ese none nk'igihe ngiye none nashaka ko nansabira imbabazi.
Flash, alo. Alo, Flash.
Yes.
Yego, mwaramutse.
Mwaramutse.
Yego.
Njyewe ikibazo mfite.
Yego.
Ni ikibazo cy'abayobozi b'ubugari, ba egitifu b'ubugari.
Wegera hirya ya radio yawe. No, tugari ntabwo ari ubugari.
Abayobozi b'utugari n'imirenge. Nubungewe hari ikibazo nagiranye n'umuturage ndangije inzu nari nakodesheje ku amezi atandatu.
Yego.
Arangije asanga arayarya kandi inzu ntiyayima. Niho njya kumurega tujya mu bunzi ndamutsinda.
Yego.
Abunzi bandikira urukiko batera ya kashe mpuruza yuko bagukeza ibintu bye.
Yego.
Urumva ibyo biba biri mu nshingano za egitifu w'akagari. None umwaka urashize uwundi uraje yanze kumenyamura ikibazo, ndamuhamagara ku 25 najyayo akambwira ngo araza kugikemura, nkagenda nkategereza na telefone akayigira dizeli. Ikibazo
harya ni mu kahe kagari?
Mu kagari ka Musezero mu murenge wa Gisozi.
Mu murenge
wa Gisozi?
None se wazitabaje izindi nzego nko ku murenge?
No ku murenge nagiyeyo ariko nta kintu yigeze barambwira ngo uriya niwe biri mu nshingano ze, ntibagire ikintu bamarira. Buri ko mpamagaye na egitifu w'umurenge ngari muri konje, ari muri konje.
Ubwo ku murenge niba bakunaniye uzajye ku karere, kandi ukarere nako ni kanga ubwo uzajye nawe ku zindi nzego ushobora kujya ku muvunyi
nyine arimo arengana. Murakoze cyane.
Murakoze.
Ushobora kwegera inyuma ya radio yawe? Noneho turakumva. Amakuru ni meza.
Wenda ni iki kibazo cy'abayobozi, wenda ukunda gusanga babwira abaturage wenda bari mu nama ariko mwamenye.
Twakumenye cyane kabara.
Yego kandi wenda natanga inama nko ku bayobozi, wenda mu by'ukuri kuba bari mu nama ubukwiye guhereza randevu uriya muturage kandi yazaza ukamukemurira ikibazo, kuko iki kintu nyakubahwa perezida wa repubulika akunda kukigarukaho abwira abayobozi ko bajya bubaha abaturage, ariko mu by'ukuri ukunda gusanga abayobozi basiraguza abaturage naguha randevu wasubirayo akakubwira ngo uzagaruke, kandi wenda ugasanga umuturage ni umunyantege nkeya nta bushobozi afite, kandi mu by'ukuri wa muyobozi yagiye asiragiza umuturage gutyo ntiyaje bakamuhindura bakazana undi mushyashya, wamubaza icyo kibazo ugasanga ntabwo akizi neza, ugasanga tose barazizimanganyije, ugasanga umuturage atangiye gushaka kubaza ikibazo. Ibi bintu njye mbona mu nama nyinshi, ugasanga umuyobozi baramuhinduye ikibazo bamubaza ikibazo ugasanga abuze icyo asubiza, ugasanga umuturage araharenganiye rwose, inzira zifatika ntazibaho, nima hari umuturage ashobora ndabaje kibazo mu nama avuga ko ikigo cy'ishuri kimwera n'2021 kandi abaturage bahangishije bitanu by'inyubako y'amashuri akavuga cyose ko ikigo kimbere n'ideni njyewe mwakwembya bitanu mukamasigare ugasanga umuyobozi ahati umuturage kwishyura kandi wenda n'ikigo cyarambuye umuturage ugasanga rero nk'uwo muyobozi baba barahinduye agace muri ibyo bibazo ugasanga biri kuba ingorabahizi kandi abayobozi baza kubasimbura
reka twumve igitekerezo cyawe twacyumvishe nibyo rwose kandi n'abayobozi nabo barabyumva
abayobozi n'abasiye kwikubita akashyi rwose
hano hari umuntu uvuze ati uba abantu uba mu mama we ku Gisozi bazamubwira ajye muri Transparency Rwanda ngo izabikemura
hari n'ibindi bitekerezo byagiye biza ngo mwaramutse ngo kuri iyo nkuru ya Mama Dundara ngo mwavuze uwatangaje inkuru ko ari minisitiri ngo w'ububanyi n'amahanga yego
n'ibindi
bitangazamakuru
kibeshye
ni ikinyamakuru kibeshye ngo ndi hari inkuru ita igitekerezo kitagaragara ngo mwibuke gutandukanya ubwenegihugu nationality n'ubunyarwanda ngo there are people with three or four nationalities these days ngo hari abantu bashobora kuba bafite ubwenegihugu burenze butatu cyangwa bune ngo uwo mucunguzi w'abakongomani imana yamwituye ibyo yakoreye abanyarwanda ngo abarasaho azabaze u Rwanda ntiruterwa abo banyarwanda barimo guhohoterwa leta yacu turayemera ngo nibatabare ngo ni DJ Pasi
muramutse hanyuma kandi ndabona iminota yanagiye ariko wenda tunyarukiye mu makuru avugwa hanze tunyarukire mu gihugu cya Korea ya ruguru amakuru none ari kuvugwayo nuko narengiye kwanga wa mwana kandi umuntu w'imyaka 30 uri na perezida ntaga n'umwana ni umuntu ukuze
Kim Jong-un ushobora kuvuga ko ari mu baperezida
umwana wa Kim Jong-il nyuma yuko asabye ko nyirarume bamwica bamumanika kubera ko ngo yagaragaye ibyaha by'ubugambanyi amakuru none hari nuko ngo yamwambuye ubusa yambura ubusa nyirarume amujugunya mu kazu karimo imbwa zishonje cyane ngo ziramushwanyaguza ari muzibye
impamvu mwari mugiye impaka ngo niwe mu perezida mutoya uriho abenshi nta nubwo bamwita umuperezida bamwita umuyobozi mukuru w'igihugu kuko ni lideri yafashe ubutegetsi abuzunguye
son of the father of the nation
kuko na se nawe yari yaragiyeho n'abazunguye ikindi kandi nuko ibihugu byinshi biriya byashyizeho imyaka bakavuga bati kugira ngo ube perezida mu gihugu runaka nuko wenda nko mu Rwanda hari imyaka nibura ugomba kuba uri hejuru ntabwo waba ufite imyaka 25 ngo ujye kwiyamamariza kuba perezida mu Rwanda naho ntibyanashoboka n'itegeko ntibyemera urumva rero nibyo abaye yarabikoze byo kwambura umuntu nyirarume ubusa muri publique mu ruhame ibyo urumva rwose ni ibintu niba nabyita ubwa adolesa cyangwa ubwana
niho yarangiza akamugaburira
hanyuma twakisegura ku bakunzi ba Radio Flash uyu munsi umwanya wo kwita amatelefoni wabaye muke kubera amakuru menshi
gusa muri iyi gahunda muri uyu mwaka mushya nyine tubafitiye inkuru nyinshi ndetse na gahunda nziza
watanga amahirwe ya telefone ya nyuma nibura imwe
imwe yonyine kuko ndabona ba celebs bahageze
akasunda dufitiye iki mukanya Mr. Wanu na Sam
Flash, alo ubwo rero uwo mwanya ayo mahirwe kwawe tuyatanze reka tunayareka gusa wasoma ni Flash, alo
Karame
yego
niwe munyamahirwe
na je nitwa Ndayisenga
yego Ndayisenga
ndiho ni Remera
Remera ya Kigali
ho ni Kigali ahindi kuvuga kuri iyo gahunda ndi umunyarwanda numva abayobozi bari barabisinze bari kugihakana ubwo twebwe Rwanda dufite aha hari aho ngaho tuzahiyumva mbora
oya ubwo baravuga ko abanyarwanda muyumva nabi muyibitira kandi atari bo atari yabo ari amateka y'igihugu
ariko se tubaho kuba ngo yasabye imbabazi baramubeshyeraga se
waramwumva nawe wigeze kumwiyumvira zisaba wigeze kumwiyumvira zisaba
ariko abanyamakuru bavugaga ko yasabye imbabazi ziratangaza n'abaramubeshyeraga
ntabwo bamubeshye ahubwo nyine we hari uburyo wenda
ntabwo bamubeshye kuko
yarabivuze rwose
urugero natanga nko muri Serena Hotel muri ya gahunda ya
Connect
nari impari yamaze umunsi wose kuva mu gitondo kugera saa mbiri z'ijoro waravuga ati giye rwose nyakwa president Republika abanyarwanda niteguye kubasaba imbabazi
mu izina
none katangiye kwisubira aho ubwo hatarakaba n'umwaka ubwo nyuma y'imyaka ingaha azavuga iki
aha ni ibyo rero by'abanyapolitike
aho murakoze
murakoze uyu rero ni nawe wari umunyamahirwe wanyu mugwa nyine muwo twakiraga batanga ibitekerezo ubwo ikiganiro ibyasohotse mu bitangazamakuru nakagaruka buri wa gatandatu kuva saa tatu kugera isaa tanu aho ikipe y'abanyamakuru ba Radio Flash baba bagezaho ibyasohotse mu bitangazamakuru muri studio mwumvaga Vitali Karangwa mukumva Alphonse Twahirwa mukumva Philbert Ginema mucunguzi Malo ndetse na